koe te mate o tēnei mahi, ngā kaupapatoranga pū ki roto kāwanatanga, ki te whakakāhore i te mana o te kaunihira, ki te whakahaere o rātou ake kaupapa, ki runga i o rātou ake tikanga. Me te mōhea anō hoki, kei roto i ngā ringaringa a ngā kai kaunihira, te mana whakamutunga mō ngā pōtitanga, mō ngā kaupapa whakahaere. Horekau, te reo o te iwi, te reo o tētahi kaitiaki pūtea, te mana mō ngā whakataunga i te otinga.